khumbule zamzukwana, ay zamzukwana, khumbule zamzukwana, zamzukwana, khumbule zamzukwana, zamzukwana.
Awe, we ma, sasa yakamnandi, kanti usenzani DJ, yo, sasa yakamnandi.